dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, nongeye kugushimira kuri uyu mwanya kandi n'abadukurikiye ndabasuhuje mu kiganiro dusangira ijambo. Ikiganiro cyanone kiribanda ku iteka rya ministri rigena ibigomba kubahirizwa ngo muganga kuriremo umuntu inda. Ni iteka ryasohotse ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2019, ni nyuma yaho ubundi washakaga gukuramo inda byabanzaga kunyura mu nkiko. Ni iteka rifite ingingo 16 ariko ntituzitindaho zose muri dusangira ijambo. Duhereye ku ngingo ya 3 y'iri teka isobanura impamvu zemewe gukuramo inda. Mbere na mbere usaba gukurirwamo inda agomba kuba ari umwana. Usaba gukurirwamo inda agomba kuba yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato. Usaba gukurirwamo inda agomba kuba yarayitwaye nyuma yo kubanishwa ku gahato nk'umugabo n'umugore. Ashobora kuba inda yarayitewe n'uwo bafitanye amasano ya hafi kugera ku gisanira cya kabiri cyangwa se ku bindi bangamye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Iyi ngingo ikomeza ivuga ko haseguriwe ku biteganywa mu ngingo ya 11 y'iriteka usaba gukurirwamo inda adasabwa gutanga ibimenyetso by'impamvu ashingiraho. Iyo nyuma yo gukurirwamo inda bigaragaye ko yikuriwemo yatanze amakuru atari yo, yirengera ingaruka zabyo hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko. Naho ingingo ya 4 y'iri teka irebana n'igihe ntarengwa cyo gukuramo inda ikavuga ko uretse mu gihe indi ibangamiye ubuzima bw'uyitwite cyangwa ubw'umwana atwite, indi ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru 22, ni ukuvuga amezi 5. Ingingo ya 8 y'iri teka rigena ibikurikizwa mu gukuriramo umuntu inda isaba kugaragaza mu nyandiko ko umuntu yemeye gukurirwamo inda. Isobanura ko usaba gukurirwamo inda agomba kugaragaza mu nyandiko ko yemeye ko bayikuramo amaze gusobanurirwa ibyerekeranye no gukuramo inda byose. Iyo umuntu usaba gukurirwamo inda ari umwana cyangwa umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe umuhagarariye byemewe n'amategeko niwe ugaragaza mu nyandiko ko yemeye ko bayikuramo. Iyo umuhagarariye wemewe n'amategeko abyanze ukwemera ko umwana niko kugenderwaho. Mbajyanye ku ngingo ya 11 y'iri teka irebana no gukurirwamo inda ku mpamvu z'uko bibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Mu bigomba kubahirizwa harimo kwemeza imiterere y'ikibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite. Bikorwa nibura n'abaganga babiri, umwe muri bari inzobere mu byerekeye kubyaza no kuvura indwara zifata imyanya y'imyororokere. Hagomba kugaragara ukwemera mu nyandiko k'utwite cyangwa umuhagarariye wemewe n'amategeko iyo utwite ari umwana cyangwa ufite ubumuga bwo mu mutwe. Bisaba gukora raporo ikorwamo kopi ebyiri zigashyirwaho umukono na muganga wemewe na leta n'utwite cyangwa umuhagarariye wemewe n'amategeko. Iyo utwite ari umwana cyangwa umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, kopi imwe ihabwa utwite cyangwa umuhagarariye wemewe n'amategeko, indi ikabikwa ku kigo cy'ubuvuzi. Gusa dusubiye hejuru gato ku ngingo ya 9 irebana no guhabwa serivisi yo gukurirwamo inda irajya gusa n'ivuguruzi ya 11. Iratomora ko umuntu wifuza kubona serivisi yo gukuramo inda afite uburenganzira bwo kugana ikigo cy'ubuvuzi gihitiyemo cyabiherewe uburenganzira no guhabwa serivisi akeneye atabanje kubazwa urupapuro rumwohereza. Iri teka risohotse mu gihe mu mwaka ushize wa 2017 habaruwe abakobwa batewe inda basaga 17,000 mu gihugu hose. Abatemeranya iri teka se barasanga rizagira izihe ngaruka ku muryango nyarwanda? Abaryemera se bo barashingira ku kiguma kunyakira amajwi yawe. Tukimara kubona iri teka rya ministri byabaye ngombwa ko twumva icyo inzego zitandukanye zibivugaho. Murumva aho Kiliziya Gatolika mu Rwanda ihagaze kuri iyi ngingo, imiryango itari ya leta nayo iri muri iki kiganiro. Murumva ubuhamya bw'abakuyemo inda bikabagiraho ingaruka ibitekerezo by'abandi baturage. Twagombye kubana n'abaganga ariko ntibyaza ukundiye.
Abana kwacu umwana n'umutware.
Mbaye ikaze mu kiganiro dutangiranye na Musenyeri Antoine Kambanda wa Arikidiyosezi ya Kigali avugaho Kiliziya Gatolika ihagaze kuri iri teka. Yari kuri mikoro ya mugenzi wanjye Asumta Kaboyi.
Twebwe nta mwana n'umwe, nta nda n'imwe twemera ko yavutse ubuzima, kuko umwana usamwe akavuka ku makosa y'abakuru ntabwo ari we ugomba kuba igitambo ngo abakuru bikure mu isoni baba bacumuye umwana ntabwo ari we ugomba kubabera igitambo
hari ababivuga cyane cyane nko kuri aba bana batoya baba wenda bafashwe ku ngufu nabyo murabivyumva ko biriho muri iki gihe bakavuga bati nawe aracyari muto ntaramenye gufata ibyemezo n'uwamuhohoteye
yego ni muto ariko bizamugiraho ingaruka psikolojike kuko gusama no kubyara hari ubumwe bafitanye n'uwo mwana ku buryo bigorana cyane n'igikomere gikomeye twatakaje ubuzima bwateshejwe agaciro ku buryo bubabaje nibyo turimo ubu ngubu tukwiye kuba ba mbere mu kurengera ubuzima umunyarwanda aravuga ngo ni ukugwa mu ruzi rwita ikiziba ntabwo ari akantu koroshye ku buryo nk'abakristo nyine amategeko ashobora kubyemera y'abantu ariko y'imana arabibuza hagati rero yo kumvira imana n'abantu kandi n'amategeko ntabwo abiguhatira ngo ubikore ugomba rero mutima nama tugomba kurera no kutoza kuko ejo uzagucira urubanza
nyuma yo kumva icyo kiliziya gatolika ivuga kuri iri teka rigena ibisabwa mu gukuramo inda nabajije bwana Evariste mu Rwanda Shyaka umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuzamashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Clado Mumpine icyarimwe n'imboni y'uburenganzira bw'umwana abanza kumbwira ko bo hari byinshi batemeranyaho naryo
mbere na mbere twebwe ikintu cya mbere tutemera nuko kwica ari icyaha kandi kuvanamo inda n'ukwica umuntu nk'abantu uburenganzira bwa muntu hashingiwe ko mu masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu mu ngingo yayo ya gatatu havugamo yuko ibihugu byose bigomba gushyira inyungu z'umwana mbere y'ibindi byose icyo bita best interest of a child bivuga ngo uriya mwana baba bemereye ko akurwamo yicwa biriya bintu bangamiye n'amahame y'uburenganzira bwa muntu icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko muri politiki ikomatanyije y'uburenganzira bw'umwana igihugu cy'u Rwanda kigenderaho yakozwe muri 2011 mu gice cyabo cya gatatu agaka ka gatanu havugamo yuko uburenganzira bw'umwana bwo kubaho ari ntagereranywa cyangwa nta muntu ugomba kubuhungabanya bivuga ngo uriya mwana rero iyo umuntu avaniwemo inda uriya mwana aba yishwe kandi mu by'ukuri afite uburenganzira bwo kubaho rero twebwe izi kondisiyo zose zivuga ngo bavaniremo umwana inda ntabwo tuzemera kereka imwe yonyine
ubwo imwe uravuga nk'iyihe
iyi ngiyi ivuga yuko umuntu ashobora kuvanirwamo inda igihe babona ishobora kumugeraho ingaruka ikaba yamugutse ubuzima cyangwa yavutse ubuzima bw'uwatwite iyo niyo kondisiyo yonyine twemera kuko aho ngaho haba habayeho kurengera uburenganzira bw'umuntu washoboraga kubigenderamo nubwo hari undi wenda uba ubujijwe ubuzima ariko ziriya kondisiyo zindi zose ntabwo tuzemera
musanzwe mukurikirana iby'uburenganzira bw'abana by'umwihariko abafashwe ku ngufu tujya tubonamo nabikurikirana mu manza zabo mu nkiko ubu imibare muheruka ihagaze ite ku bana bafashwe ku ngufu
kugeza ubu ngubu umwaka ushize abana bari bahari batwaye inda ngira ngo twebwe ubushakashatsi twakoze nubwo twakoze muri 2017 ariko imibare yose y'abana batwara inda tugenda tuyifite ushize bari abana basaga 19,000 hagati y'umwaka 2017 na 2018 hiyongereyeho abana 2,500 kuko imibare y'abambirizaga byari 17,000
bikomeje kubatera impungenge rero
bikomeje kudutera impungenge ariko ibaza abana 19,000 wenda babakuriyemo inda bose kuko hari igihe icyemezo cyo gukuramo inda nubwo bavuga wenda ngo yari umwana muto w'umuntu umurera cyangwa umufite ububasha n'ufata icyo cyemezo ruvuga ngo hari n'izindi ngaruka hafashwe n'icyemezo cyo kuhakoreramo inda byatera ibaze none umwana uzakurirwamo inda wenda mu minsi iri imbere ntazongere kubyara azahora n'igikomere kivuga ati ngewe nakabaye nabyaye none bambaniyemo inda azahora n'igikomere kizanamwica mu bwonko ariyo mpamvu twebwe tumwe ingufu nyinshi cyane zigomba gushyirwa mu gukumira tukamekinga shuwa ko nta mwana wongera gutwara tugakumira noneho n'ababikora bakabihanirwa ariko kuri inzu yuko wafavuriza ahubwo abatera abana inda uvuga ngo n'ubundi mutera abana tuzazibakuriramo
hari impungenge abaturage basanzwe batugejejeho bavuga ko ririya teka rya minisitiri rishobora kuzongera ubusambanyi mu gihugu bihagaze bite kuri mwebwe muri Clado
hafi niko tubibona kuko ni ukuvuga ngo hano n'ikindi kintu bafavoriza bafavoriza umuntu wateye inda hari ahangaha bavuga ko umuntu ashobora kuvanirwamo inda bigaragaye ko yatewe inda ari umwana bivuga ngo nibigaragara ko yatewe inda ari umwana bakayimukuriramo abantu bose bazayoboka gutera abana inda kuko bazi ko n'ubundi bazayimukuriramo kubera ko yayitewe ari umwana icyo ni icya mbere icya kabiri abantu bagiye gukora ubusambanyi nk'uko abaturage bivuga ubusambanyi butanakingiye, bavuga ati nubundi ni intwari nda nzagenda mbeshye ko bafashe ku ngufu, kuko hari abantu bavuga ngo ikintu kituma umuntu avanamo inda. Kandi none ikindi kintu kidasobanutse muri biteka, baravuga ngo umuntu wese ugaragariza muganga ikimenyetso cy'uko ashaka kuvanirwamo inda, ufite aho bakina ikimenyetso ni igihe bigaragara ko umuntu inda yamugiraho ingaruka. Ariko ntibavuga uyu muntu uzaza avuga ko yafashwe ku ngufu, ikimenyetso zaza yereka ntacyo bavugamo. Bavugamo yuko igihe ashakiye cyose bazajya agenda ku muganga ubyemerewe, ngo noneho ngo umuganga ubyemerewe bya bitaro basobanuye ngo ni ibitaro ngo bifite ububasha ngo byemewe na minisiteri. Nubwo ngo umuntu azajya aza nk'uko uje kwivuza bisanzwe, uvuge ati ngewe umuntu yafashe ku ngufu mumvanire imida, nta kimenyetso azanye ngo cyerekana ko bamufashe ku ngufu, nta rukiko rwaciye urubanza ngo rwemeze yuko umuntu yafashwe ku ngufu. Twebwe ahantu twumva bizagira ingaruka kurenza uko ari igisubizo.
None mwiteguye kubwira iki guverinoma kuri iri teka rya minisitiri, cyane ko mukomeza kugaragaza izo mpungenge?
Twebwe ikintu twiteguye kuganiriza ho guverinoma, mbere na mbere tugiye gutumiza itsinda ryacu ry'abanyamategeko bacu twicare dusesengura ingingo ku yindi, noneho tutegure n'inyandiko igaragaza impungenge zacu kimwe n'impungenge z'abaturarwanda, ngo yumvikane ko tuzanagira abaturarwanda tugira ibyo tubaza icyo babivugaho. Noneho nitumara kugira impamvu zifatika nk'uko nabivuze duhuriyeho na benshi, hanyuma twandikire ababishinzwe dusaba yuko babirebana ubushishozi. Numva iteka ryamaze gusinywa no kunyurwa mu igazeti ya Leta, ariko nkeka atari bibiliya bimwe bigahinduka, kuko hagomba kuba hari ibintu bisobanutse birimo cyane. Niba wenda n'uyu muntu bavuga ngo wafashwe ku ngufu banamwemerera ngo avanemo inda, ariko twebwe twumva atari ngombwa kuko ni ukuvuga ngo ni ukwica umuntu.
Mumaze kumva izo mpande zombi, noneho reka mbumvishe bamwe mu bihekuye. Aba mu minsi ishize basohotse mu buroko kubw'imbabazi z'umukuru w'igihugu Paul Kagame, aba bari bakiri kuri gereza.
Baduhamagaye mu gitondo, abantu bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika, nibwo rero twiyumvishe. Tutaragerwaho umutima wari watuvuyemo, umuntu yumva yabaye igishushungwe, ariko bamaze kuhamagara nabo tubana bose, ubu n'ibyishimo mu by'ukuri. Nabaye nk'umuntu ubonekewe, ndishima cyane, ntumara nk'umuntu utaye ubwenge kubera ibyishimo byinshi, kuko nubwo numva ko ngomba kuba ndi kuri iyo liste ariko sinabyizeraga. Nagize ibyishimo birandenga kugezana n'iyi saha, ntabwo ndabyumvisha hari ndi bubyemere, ariko mbonye ndenze geti ntashye meze nk'umuntu uri kurota. Nari ndaho niga, nyuma nza kugira ibibazo byo gutwara inda, mbona nta bushobozi mfite, indanza kuyikuramo ikuze kubera kuburana nabi, niburanira nabi yitwa kwihekura, ariko icyaha nza kucyemera bankatira burundu kuko inda yari ikuze. Ubu burundu rero nari nyimaze imyaka 21, ubu rero igihe kikaba cyari kigeze. Nkaba nshimira Imana cyane ko ingiriye ubuntu, nyeretse ukuboko kwayo, nkaba mvuye muri ubu buzima bwa gereza nsubijwe mu buzima busanzwe. Iyo myaka yose nta muntu wansuraga, ni ubuyobozi bwa gereza bwadufashaga. Nta muntu nsanze kuko nta muryango mfite, mfite imbogamizi z'ahantu ngomba kujya, cyane cyane ko ndahangaha ndibaza n'ukuntu ndi buhave. Isomo nariribonye cyane kuko narababaye cyane, buriya aho twabaga muri gereza ni ubuzima bugoye. Mu by'ukuri naragororotse, aho ngiye muri sosiyete nyarwanda arabo nsanze nabasha kubigisha, nkabigisha ububi bw'icyaha kugeza n'iyi saha. Ntabwo igishyika kuri jyewe cyari cyashira, n'ubu ndumva umutima utarajya hamwe, ndahagarara amaguru agahinda umushyitsi, ntabwo ndabyumva neza. N'ubu mu by'ukuri ubu ndumva meze nk'umwana uvuye mu nda ya nyina akaba ageze igasozi, kuko byanshanze hanze sinyibuka.
Umuntu ari muri gereza agira igihe kinini cyo kwitekerezaho, cyane ko uri ahantu hamwe. Mu by'ukuri naricujije kandi n'abandi baricujije, ndizera ko twaragororotse kandi twaranize bihagije, ndizera ko ibingibi tutazongera kubisubiramo.
Bakigera iwabo mu miryango, byabaye ngombwa ko Ijwi rya Amerika yongera kubaganiriza. Uyu tuzigama imyirondoro ye naho aherereye ari kumwe na Asumta Kaboyi.
Ubwa mbere nyine natwende ni gatronkome ariyo y'umwana, uyu nawe ni uwanjye. Birangije nyine mbura amahirwe yo gukomeza kwiga ndamurera, noneho umugabo twabyaranye akomeza mfasha. Uyu nguyu ni umusirikare ahavuri Darfur 2016, turongera turabonana n'irinda ya kabiri. Mbimubwiye nyine ambwira ko ngo inda atariye, mbona nyine nta yandi mahitamo yo kubikora. Uyu nguyu yari akiri muto, yari afite imyaka 2, kubera indahekana ntabishobora. Ntekereza rero kuyikuramo.
Wayikuyemo gute? Wagiye kwa muganga? Wabwiye abantu?
Ni umuntu nabwiye nyine abimfashamo, nakoresheje imiti ya Kinyarwanda. Maze gukoresha imiti ya Kinyarwanda hashize nk'ibyumweru 2 bibaye, wa muntu nyine amvamo arabivuga
yari afite ameza ngahe
ari inkwi
oya ari umwana ugaragara
ari umwana nyine yarakuze nyine nyuma y'ibyumweru bibiri nagiye kumva nkajyana umuntu ava mu isoko arambwira ati uwo mama ati hari umuntu yabwiye ati wakuye n'inda bitangira gusakara gutyo ku cyumweru mu gitondo kuri 28 kwa gatanu 2017 ko nagiye kumva mbona abayobozi b'umudugudu bangezeho uwo mumama yari yabahaye gahunda zose y'ahantu twabikoreye bajya kureba aho byabereye nyine umwana biba ngombwa ko bamukura muri toilette yatwe twamusize birangiye bahita bamfite banjyana kuri polisi ku Muyumbu baramfunga njya kuburana naburaniye ngoma bankatiye burundu maje gukatirwa burundu nyine bese bamanura banjyana muri gereza nkuru y'abadamu ndajurira ngezemo maje kujurira hashize nk'amezi ane njya kuburana ubujurire rwamagana bankura kuri burundu bamenyaka 10 byarangoye cyane byumve
yego kuko umwana w'amezi 7 n'umwana ufatika wowe yahari ntimbugira icyo kintu
ndayigira cyane nk'iyo mbonye abandi ba mama nyine bahetse cyangwa baza kunsura ntabwo natinyuka kuvuga tureka turebe umwana reka reka uretse kumurebera aho ngaho nkamwihorera gusa mwituriza mba numva ko ashobora kumbwira ati si uwawe aho wamusize si uhazi ibintu nk'ibyo ngibyo no muri gereza nkigeramo ntabwo nateruraga abantu uretse nda urukundo rw'umwana rukunda kuza nk'uwo nguwo uretse ko nawe hari igihe atanyemera utavuga ko ndi mama we mama wanjye niwe avuga ngo niwe mama we ariko nyine intimba yo ntago yabura
ariko iyo ntimba abantu bayibona n'umwabibayemo iyo ntimba ingana gute
iyo ntimba ntago yoroshye bamwe bavuga ko nyine ngo n'ubundi ngo leta iri gukomeza kudushyigikira nuko twataga ariko bari kuvuga ngo nimutaye n'ubundi mujye kuzitwara nyine bari abantu baba barazize jenoside ntago baba bishimiye twebwe bahaye imbabazi ngo duteye kubera bo babakoze uburoko burebure ngo nimugende n'ubundi mujye kuzikuramo leta yarabibemereye ati n'ubundi ejo muzagaruka mwadusige tukababwira ati ntago bishoboka ubungubu itegeko ryaraje n'ibizajya bibaho byabaye nk'impanuka ni ukujya kwa muganga se cyangwa ukabibwira ubuyobozi bukwegereye ikibazo wagize
wowe reba nk'uwo mwana bashyize muri toilette abantu bakajya kumushakamo ayo mashusho ntakugaruka
aragaruka ariko nyine ngerageza kubyikuramo ariko hari igihe bigaruka
bise bite
bigaruka nyine mbibona uko byari bimeze uko nabigenje uko nabitangiye
umwana wawe yari umuhungu n'umukobwa
n'umuhungu
ukibaza uti wenda ariko agenda yari kuba afite
yari kuba agenda nk'abandi bantu cyangwa twe dufite twatwara inda rimwe abana babo baragenda nanjye nkavuga nti ubungubu nanjye bangana gutya ariko ngerageza kubyikuramo hari igihe bigendeye n'igihe bigaruka ntabwo bijya bishira burundu ngo bimvemo
ni ryari bigaruka kenshi ni ryari bikuzahaza
cyane cyane nk'iyo mbonye abana bagenzi banjye baje kunsura bafite cyangwa se ababyeyi nabo bahetse abana
urumva ko wanigaga abo mwiganaga ubu bageze he
bararangije bamwe
ufite imyaka ingahe mbese
25 nzayuzuza mu kwa 12
abo mwiganaga bararangije universite ahubwo cyangwa
universite abandi nyine batabonye ubushobozi bwo kurangiza bize imyuga bafite akazi
iyo ubibonye byo bimera gute
bineraga nyinda ariko nyine nanjye nkavuga nti nzasubira ku ishuri mba mbitekereza ko nzasubirayo
twabuze tuvuga mbese ingaruka zigendanye no kunihungabana niko umuntu yabyita ingaruka ze zo kuba akabaruri muri sosiyete zo zimeze gute nk'uyu munsi bimeze gute
uyu munsi nta kibazo nyine ababyeyi nta kibazo dufitanye keretse nyine nk'abantu nyine dura bakavuga ati waragarutse nta muntu wari wambwira nabi nk'uko bavugaga nagiye
wagiye byari bimeze bite
nyine bavugaga ko nasebeje umuryango nishe umwana bamwe babeshyira hano ababyeyi banjye ko babiziho kandi pe nta n'umuntu n'umwe wari ubizi ko ntwite
umuntu yakwibaza ati wenda uyu mukobwa ni igisimba umuntu utinyuka kwicira umwana wari usanzwe ubakunda
cyane nayisanzwe mbakunda ubyumve no mu rusengero aho nabaga nicaye n'umwana ari nk'iryira nkajya kumuterura ntago nangaga abana ariko nyine byatewe na papa w'umwana nterwa no guhangayika ko kubarera nta bushobozi ndavuga ati nta kundi kuntu nabigenza ndabyiherana sinabibwira ababyeyi nifatira umwanzuro gutyo
ababyeyi bagize umwanya wo kubasaba imbabazi.
Nigeze kubandikira urupapuro ariko mama niwe nandikiye, ntabwo ntabwo nigeze mubaza n'abarwara kugeze ariko nimugurana bitekerejeho ko nzabasaba imbabazi.
Ubu bakureba gute, uracyafite ikimwaro
nyine kuri njye uyo mbabonye n'ukuntu nyine papa twajyanye Rwamagana n'umurambo ari we bari kubwira ngo nawe uterure nagire gutemba, numva hari n'igihe mba numva ntabana nawe no kumureba mu maso yabingoye, nkigera no muri polisi nashatse no kwiyahura ariko biranga, gerageza no gutoroka nabwo biranga. Abamama twari turi kumwe n'abamama jambo ati bizashira.
Intimba yari nyinshi cyane ku buryo mvaga wakwiyahura ukajyana n'umwana wawe
cyane no kubona noneho ibyo nabonye atari ntangiye kuvuga ngo bikore bari kubibwira papa utarabikoze.
Ubu se aya mategeko ko barimo kuyavuga ngo uzagenda witabaza amategeko mu gihe wenda baba bafashwe ku ngufu n'ibiki byose itegeko rigurengere, ikizarengera umutima wawe ugiye gusandara n'iki?
Nzamusaba imbabazi nyine numve ko hari zishize, sinzi ariko hari igenda bizashira ko numva ntacyo nakora pe.
Mwagiraga abajyanama bihungabana hariya muri gereza ku buryo wakumva warabibabwiraga se ukumva wibura ruhuci akakuganiriza?
Habagamo n'abamama nyine twageze mu kitatu b'inshuti b'abanyamategeko bahita bangira inama bakajya bambwira ati ntukabitekerezeho cyane, iyo ugerageza ubyikuremo bizagera aho bishire.
Muri ibi bintu byose biguhungabanya, ikikuremerera kurusha ibindi, igituma niyo wabyikuramo ukavuga uti dore reka nasetse nishimye nagize gute, ni iki?
Ikintu kindemera cyane nuko ni ukubona nyine icyo gihe papa ariwe bahaye buri kimwe cyose ngo agikore ku murambo atigeze ageraho uruhare. Nacyo kintu ntekereza cyane kikambabaza.
Niyo yabifubye cyangwa papa watazwi, niyo yaba yirera cyangwa rera bashiki barumuna, niyo yabimunsi mumva niyo yaba atagira icumi cyangwa yitwa ubumayibobo afite urubuto rwo kuba byose waruvomera warufumbira akaruriramo urwawe rwarezwe, arindi banga ryakoze
muri cyateza abatwa ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika. Turarebera hamwe iby'iteka rya minisitiri rigena ibigomba kubahirizwa ngo muganga akuriremo umuntu inda. Muracyari kumwe na bagira ubusa, reka noneho twumve icyo rubanda bavuga duhereye ku bagabo.
Uko tubyumva ukuntu twafata iryo tegeko rero ryasohotse ubu ngubu gukuramo inda, hari igihe usanga nk'umwana aguye mu gishuko agasama inda itateguwe. Iyo rero ndumva bakurikije bagasuzuma bakareba niba yahohotewe bayikuyemo numva nta kibazo, ariko nk'umugore se uri kumwe n'umugabo ubwo inda ayikuyemo yavuga ko yahohotewe.
Mu muryango w'iwanyu hari aho byigeze bibaho bimeze bite?
Oya, mbibona ku mpande no mu baturanyi.
Hari abantu twagiye tuganira bakavuga bati gukuramo inda ubwabyo ni icyaha no kwica, aho abo ngabo urababwira ngo iki?
Urebye nyine ni icyaha ku mategeko y'Imana nyine nk'abantu bumva bizaye Imana cyane, ariko kuri ubu ngubu aho turi kubona n'ubundi hari abari kuvuka usanga baba mu mihanda bagakomeza ubona nta kamaro bazimarira. Niyo mpamvu rero inda itateguwe yagikurwamo nta kibazo.
Ibyo ntabwo narindiza, ariko ibyo ntabwo byemewe.
Ntabwo byemewe gute?
Usibyo nda izindi ndimi twumva ahandi, ariko umuco nyarwanda ntabwo gukuramo inda byemewe kuko ni ukwica.
Ariko niba bavuze bati umuntu yatewe inda ariko barabona iramubangamiye cyangwa se ibangamiye umwana atwite, icyo ngicyo urakivuga iki?
Urya nyine ubundi akijya kubikora agomba kwishimamira ibintu bibiri, gupfa cyangwa se kubyara. Agomba kumubyara abari kiremwa muntu akajya mu gihugu nk'abantu. Iryo tegeko ntabwo ndi kuryemeranya naryo.
Iryo tegeko ryo wapi? Nta kintu nahuza naryo. Ryo ngiryo umuntu uko n'umuntu warishyizeho yongere yisubireho arebe inyuma kabisa.
Kubera icyo uvuga ngo yisubireho arebe inyuma?
Kuko natwe abantu bose ko bavutse ntabwo bavutse ari uko iwabo babishaka, ariko ubona uko agenda azamuka agenda agira imibereho myiza nyine bitandukanye.
Ni ukuvuga ngo wowe wumva gukuramo inda
ari cyaha cyangwa se ari kirazira kuri wowe?
Ewa ndumva ari cyaha bikagomba bikaba na kirazira kuri
wowe.
Uko njye mbyumva bibayeho ari umusore wayiteye mushikiwe atabizi bigaragaye koko ko ari mushikiwe bidashoboka babyumvikanyeho na muganga ukaje kwa muganga muganga kibakorera ndumva ndi nacyo byabirimo aho kugira ngo mubyare bamute cyangwa umubyeyi bamwice ahubwo yayikuramo akomeza akagira ubuzima bwiza nacyo
urabyumvute
njye ndumva gukuramo inda atari byiza
kubera icyo uvuga ko atari byiza
umunsi kuba wayisamye ugomba kurekuka ibyara umwana none se umwana tumuvugije amahirwe yo kubaho umwana ugomba kumureka akabaho kuko warabikoze ubikunze nta mpamvu yo kwica uwo mwana bazize ubusa
njye ndumva gukuramo inda ari nko kwica ni icyaha kuko bibiri iravuga ngo nakumenye ikiri urusoro mu nda ya nyoko ubwo rero nta muntu batabanje kuba urusoro gukuramo inda rero ni umuntu uba wishe kuko iyo umuntu yamaze kuba urusoro aba ari umuntu kwivanamo rero numva uba wishe nk'uko uba wishe umuntu
mwumva hari ingaruka rizagira iri tegeko ku muryango nyarwanda
cyane rizagira ingaruka
gute
aho rizagirira ingaruka bizatuma abakobwa biyandarika cyane ntibatwara amadavu ngo ni kuyavanamo nta kibazo icyo gihe rero n'ubu umuntu buzaba bugenda bushira mu bantu
ukumva byagenda bite
mwumva icyabaho ni uko iryo tegeko ritakwemeza ko umuntu akuramo inda ahubwo abakobwa bakwigishwa kwirinda no kwifata kandi biri no mu muco nyarwanda
ntabwo ndabe ndi buje kure y'igitekerezo yatanze kuko iyo hagize akantu gatoya kakanzu umuntu yanyuramo mu gukora icyaha bikaba bimworoheye byatuma ibyaha bigwira cyane niba umuntu yashoboraga kwirinda nk'umwana w'umwangavu akirinda ariko ubu kubera ko abonye itegeko rimurengera noneho baraje bararyamana no ku muhanda kubera ko bazi yuko ntacyo bitwara tekereza ko rero icyiza bakagombye kugumya gukumira aho kugira ngo baborohereze gukora icyaha
abagore nabo bati
gusa wenda nk'ibishoboka nanjye nk'umuntu watanga igitekerezo nagitanga ariko ikintu numva ryo kuvuga wenda ngo umuntu niba atwaye inda atayishaka akaba yayikuramo ni nko kwigwiza wenda kuba wabwira umwana wese yavuga ati reka nkuru ibyo nshaka kuko n'intwari inda bazayinkuramo ugasanga njye numva ntabyemera neza
kubera icyo utabyemera se
ariko kuvuga ngo umwana atwaye inda uyimukuyemo urumva atari kuha abana b'abakobwa urubuga
wowe urabyumva byagenda bite
ye kubera nyine nk'uko mbyumva wenda bitewe n'ubushobozi cyangwa nk'ibyo mbona arabyaye amutaye muri wese arabyaraje arambitse hano ese kamutereye undi muntu runaka atanazi yemba numva icyo kibazo cyakemuka hakiri kare ataragira izo ngaruka zindi wakagombye gutanga inama zo kubaganiriza wenda cyangwa se ukamubwira uti niba wumva byanze ugakoresha agakingirizo ariko navuga ngo urakuramo umwana w'umukobwa inda rwose njyewe ntabwo mbyumva neza
kuramo inda biragatsindwa si icyaha se ahubwo iyo wemeye icyaha ukemera kuvuga ngo umuhungu araguterese uri umwana akagutereta ukabuza ibyo ugiye gukora ibyo bintu biratinyitse twabyirutse tubitinya twanga kurebana n'abahungu ubwo umwana wamenye rero kugikora uremera ukavuga uti reka murerere bivuze ngiye kuzana umwuzukuru wiga hano ku ishuri wumvaga ntamuhamagara tica ubwo se ko ntayikuyemo nyamubyeyi afite 16
n'umwuzukuru wawe
n'umwuzukuru wanjye ngiye kuzana kwica ni ikintu ntashyigikira sinabishyigikira pe ahubwo nahantu umwana ni iki kintu kibi cyangwa nabona afite iyo ngeso nkagenda nkabwira abaganga bakareba icyo bamukorera iyo ndayenda ntayitwite
none ubwira iryo tegeko kuri wowe urumva rizagira ingaruka ki umuryango nyarwanda
rizagira ingaruka ku bana gusambana cyane bavuga bati n'intwita bazayidukuriramo
kubwawe rero ntabwo ryagombaga gutorwa
ntabwo naryemera kwica
buri mwana ni umugisha ni umugisha uturutse ku mana pe ninge wayikuramo gutya ntuzongere kubona nindi n'iyindi oya sinabishyigikira pe umuntu w'umukristo sinabishyigikira
nshuti bakunzi badusangira ijambo hariho ncumbikiye ikiganiro cya none nari nabateguriye nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro ndetse namwe mwadukurikiye mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda z'ijwi rya Amerika mwari na wagira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.